ezahlisa ngebhotele namhlanje inkosikasi yam senikodwa kill. Eish, cela ubuya mangwane side sixabane kangaka kanti kaphe bangwane. Eish, ndikhumbuzo Evelyn bona nje mam Evelyn bona se jonga bona bamane abanyoka besehlabekhada dedam da bebedebenengam dawe thandityandedala blind sozendifutyisa intshabanti ehlala jedengakolanga. Jonga jonga ndicela ungandinqandi kuba ndingahlala ndingahlala ndizabe ndingakuthandi. Thandityalendala thandityalendala blind sozendibukela amanzi angende ndlela ndingabanqandi.
Cool, let's be inspired by this.